digi. Usikie fiti na dai kukupin maze usikie dhithi na dai ni kuchiu ni kubloka. Big G na dai to relax to kidishi. Minji na dai ni kudigi. Usikie fiti na dai kukupin maze usikie dhithi na dai ni kuchiu ni kubloka. Big G na dai to relax to kidishi. Minji takudigi tu viviti kwa piti. Takudigi tu viviti kwa piti. Takudigi tu viviti kwa piti.
Imagine a guy if he leave me. Send the location, I go wrong, kitty kitty. If I catch a party, I'm a no pity pity. No come go day from busy busy. And she knows I'm too cheeky cheeky. Now why your friends see the moves sneaky sneaky. But girl think them are too freaky freaky. Chef fake for me, need take it easy. Spring and me janky lover. At your back, ooh, baby bend over. If I put it in, game over. Man a jiggy, man a strong like a soldier. Swing and me janky lover. At your back, ooh, baby bend over. If I put it in, game over. Man a jiggy, man a strong like a soldier.
Nadai ni kudigi. Usikie fiti nadai kukupin maze usikie vivi. Nadai ni kuchiu ni kubloka. Big G nadai to relax to kidishi. Minji nadai ni kudigi. Usikie fiti nadai kukupin maze usikie vivi. Nadai ni kuchiu ni kubloka. Big G nadai to relax to kidishi. Minji ban ban super aliban. Super akikupa basi cheza na giza. Mimi siko sawa nimejawa na kicha. Nimekuja kama nyota sasa nimenga. Kisha, mureo akikupa basi buda pitisha. Mishandle, dismantle. Lights, camera, action. Takudigi tu viviti kwa kiti. Takudigi tu viviti kwa kiti. Takudigi tu viviti. Takudigi tu viviti. Takudigi tu viviti kwa kiti. Takudigi tu viviti kwa kiti. Takudigi tu viviti kwa kiti. Takudigi tu viviti. Takudigi tu viviti. Takudigi tu viviti kwa kiti.
Chao, chao.